Blog Talk Radio.
Rwanda ni eraza kirya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nje mbona ba bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro ubundi yemeza fata akabona bikurikije amategeko akabagomba no kuramya umuntu wamushyizaho ngaho. Ikibazo nuko abantu bafashe ubwonko urabona izi za kaminuza twiga ubundi turiga twigamo ubumenyi ntabwo
radio itemeno ngiye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza ho muri hose. Iki ni ikiganiro uyu munsi mutegurirwa nange Turashimye Jean Paul. Kuri uyu munsi rero turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2021, mukaba muri kumwe nange uyu mugoroba, ariko ndi kumwe ndaba bafitiye umutumirwa. Ubu ntabwo ari nk'uko bisanzwe, ntabwo ari abantu musanzwe mumenyereye. Ndi kumwe na Etienne Masozera, akaba ari umukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress. Ntabwo ari umushyitsi aha ngaha kuri Aditeme, ariko twari tumaze iminsi tutaganira. Nkaba rero mu kanya ndibuze kumuha ikaze muri iki kiganiro. Mu kiganiro turibuze kwibanda ku bintu bimaze iminsi bicicikana hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, no muri opozisiyo, bijyanye n'ubumwe cyangwa se bitanga isura y'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa ikigero cy'umwe n'ubwiyunge mu gihugu. Hari za extremisme zidasanzwe hanze, hari extremisme mu gihugu imbere ku mpande zose, kandi ubwo ndavuga Abahutu no mu Batutsi. Ndetse Leta y'u Rwanda yo yageze aho ifata isa naho nabyita ko ari ugukanguka, ishyiraho ministere y'ubumwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka 27 ifite ubutegetsi. Ariko mbere y'uko njya muri ibyo byose, ndaza no ku reka yenda mbere yo kubabwira ibindi ngiye kubanza gucamo kuri icyo kiganiro turibuze kuganira mu kanya na Masozera Etienne, ndibuze no kugaruka kuri RBB. RBB ya isa naho nayo ubwayo yatanze icyizere yatangaga kuri bamwe, bisa nkaho atari cyo yagaragaje. Ubwo ndabihera ku bantu bagiye bayisohokamo ndetse n'amagambo yagiye avugwa basohotsemo. Etienne Masozera rero akaba yarigeze kuba umunyamuryango wa RBB. Turaza kumubaza iby'uwo muryango n'impamvu yawuvuyemo, ndetse we ndukaba tutarigeze no kubona n'urwandiko yanditse nk'uko tumaze iminsi tubibona mu bandi bantu bagiye baba abanyamuryango buriya muryango. Reka rero mbere ariko yuko tujya muri ibyo, ndetse ntaramuha n'ikaze muri ikiganiro, hari abantu benshi yenda bakurikiye ibyo maze iminsi mvuga bakurikije ibyo maze iminsi mvuga kubijyanye n'umwana w'u Burundi n'u Rwanda ndetse na actualité kubijyanye n'ifungwa rya bwana Theo umuyobozi w'umubavu ndaza kumugarukaho mukanya ariko ntaraza gutangira ikiganiro nyirizina ndagira ngo ntange izi actualité maze mpikaze mutumirwa wanje ni audio rero ni libre ifashishe ni ya VOA ku bantu benshi bagiye bavuga bati hari umubano leta ya Kagame n'u Burundi birasa nkaho hari ibintu biriho bijya mu nzira nagira ngo noneho nubwo twavuze ko bitoroshye kugira ngo furinge cyangwa se ushake gushuka bariya bafashe ubutegetsi cyangwa bari ku butegetsi mu Burundi ariko ku rundi ruhande wabonaga ko hariho development isa nkaho ijyanisha ku mubano hagati y'ibihugu byombi gusa bigasa nkaho ku ruhande rw'u Rwanda rwasa n'ushaka gushuka u Burundi kugira ngo baze kuba funyikira ikibiribiri cyane cyane ko nk'uko twari tubibizi abantu bashatse guhiri ku butegetsi muri 2015 uyu munsi bayikingiwe ikibaba mu Rwanda reka twumve icyo ministre umwe mu bayobozi bakuru b'u Burundi yavuze kubijyanye n'umupaka n'u Rwanda niba uzafungurwa vuba niba umubano wawe umeze neza
ikiganiro cyo kuri wa gatanu cyaremeshejwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashyira ubuseruko bw'u Burundi nk'uko bamwe babikora uko amezi atatu aheze avuga izindi nzego za leta n'umukuru w'igihugu bishuye ku bibazo bihari muri kino gihe mu kiringo cy'amasaha atatu ibyo byashyikirijwe n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu biciye ku murongo wa telefone ibibazo byabajijwe hari ibyerekeye ubuzima busanzwe bw'igihugu imibereho y'abanyagihugu ibibazo by'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu n'ibihugu bibanyi aha inestonian yubahwe yavuga ubushikanganjiri bw'imigenderanire yishuye ku gituma umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ndao tugururwa kandi hindi yarafunguwe
imfuzatu mizo mbiwe zuga kwa sizini kuguhanda kuhundi nukuhanda hariji kuhundi kuhanda kuhanda kani yovja uga kubwe kubaha atanguri kugira jaza kutema kazi kutegeti kuhundi kukinjo lero yovja kuhundi kuhanda kuhanda hariji wazwe kuja mungiro ni mitu ikuliko la ze mungiro huku utahuka ni mungu kola hile zimuza wa nudu kutahuka hariho rero n'ibindi bitaraja mu ngiro n'ubundi bwarasabye u Rwanda yuko kotanga abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi icyo ntikirashyirwa mu ngiro nacyo gituma imbere zitarugurwa perezida w'u
Rwanda mubyumvise rero icyo ntikirashyirwa mu ngiro niyo mpamvu ibi bitarugurwa kandi mu by'ukuri muri buka kw'abarundi nako abanyarwanda iyo bagiye gushaka ababarwanya birwa babahiga hirya no hino bambuka imbibi zitandukanye ariko biyo bibagezeho baravuga bati twebwe mudufate nk'ababuhinja mujye mutwemere ibyo tubasabye ariko twebwe ntabwo mugomba kudushyira kuri standard nk'iyo yindi twebwe tubasaba kujyaho nge rero nkaba nibaza ko abarundi bari bakuri ziringa n'u Rwanda cyangwa se u Rwanda narwo rubyumva neza ko babasobanukiwe barabasobanukiwe Kigali yica abantu mu mahanga iruga abantu irashimuta igatwara abantu mu buryo buteme n'amategeko ariko babajije bati twebwe abantu barwa bari burumba mu kingi kiba mu Rwanda baravuga bati ariko kubera impamvu z'amategeko mpuzamahanga ariko iyo bagiye kwica ubarwanya iyo bagiye guhemukira umuntu banenga se no kubarwanya ntabwo ibyo ngibyo babitekereza iby'amategeko mpuzamahanga n'abitekereza batekereza gusa iyo biri mu nyungu zabo cyangwa gusubiza kugira ngo baryamishe amadosiye yani ntabwo ngewe ndiho nkora advocacy ntabwo ndiho nkora ubuvugizi kugira ngo bagende bakore repatriation bari abarundi bagiye ko ntabwo ari akazi kanje ariko ndagira ngo nerekane iyo hypocrisy niyo double standard y'u Rwanda ntabwo iyi nkuru nyitindaho nagira gusa ngo mwumve uko update kuri iki kibazo imeze mu Burundi iyi ni inkuru yavuzwe ejo bundi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 ntabwo ari ibyakera nagira kandi ngo ngaruke kuri uyu munyamakuru wafunzwe azira amahere ntabwo ndi bumuvugeho byinshi kuko umugore we yagize icyo bivuga ndetse na Cyuma Hassan Diedone yakoze reportage kuri iyi nkuru nakaga gusa birababaje ibikomeje kubera mu rwa Gasabo reka mwumve uko Cyuma Hassan Diedone yavuze
umugabo bari bamushyizemo amapingu njyewe rero ngira ikibazo ndavuga se kubera iki mumushyizemo amapingu ni ikihe kibazo gihari nirihe kosa umuntu yaba yakoze urumva njye ni ibintu ntamenyereye kubona umuntu aje bakamushyiramo amapingu niba ari n'ikosa wakoze wenda bataraguhamagaye ngo bakubwire ngo ibi nibi ikosa amakosa yanaya wenda warayakoze ibintu byose nyine basatse babona ari byo kujyana babitwaje oya ibyo by'imfororo muri rubanda ndumva ahubwo binantunguye ibyo amakuru bihuha byo ndumva ntayo inkuru zose akora bayavuganye n'abaturage abaturage nibo babivugiye niba ari akarengane kabo nibo baba babyivugiye ntago ari we uba wabitangaje ntekereza ko atagiye hariya ngo avuge ibintu bivuge mu izina ryiwe inkuru yose akoze iba ari inkuru ikoze kinyamwuga aba yagerageje kubaza abo bireba niba umuturage yavuze ntaho bagomba kumubaza nk'umunyamakuru
Alphonse Mutabazi basubwiye kuri polisi ya Rubavu Alexi wo muri Ngoma ntabwo baratubwira ko ari bamufatanye ngo n'umwana berese wabo umwana berese wabo batubwiye ko ari aho ngaho ku murenge ariko Alexi we ntabwo turamenya ahantu bamushyize Sylvain tumaze kumenya ko bamujyanye Nyarugunga Joyeux tumaze kumenya ko agomba kuba ari igikondo
abo bose bafashwe mu ijoro rimwe niba byagutunguye ntabwo wowe ushobora kuba ufite ubwoba
oya ntacyumura bize ntabwo ngira ubwoba ubwo babigitsiye cyose nta tegeko nishe nkora ibintu byemewe n'amategeko nta mpamvu nimwe mbona yo kugira ubwoba kandi nkora asaba buri gihe ko twagombye kubaka igihugu kigendera ku mategeko
Aya makuru yitabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana Toneste yatangazwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIBE mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 13 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2021 rwanditse ruvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano rwafashe abantu batandatu barimo Bwana Nsengimana Toneste nyir'ikinyamakuru Umubavu TV gikorera kuri murandasi bakurikiranweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda uru rwego rukaba rwanavuze ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo zarwo I Remera na Kicukiro mu gihe rugikomeje iperereza kugira ngo dosiye yabo ikorwe ishikirizwe ubushinjacyaha nk'uko rwabyanditse kuri Twitter Amakuru Ishema TV yamenye igezaho Bwana Nsengimana Toneste atuye mu Karere ka Gasabo Umurenge wa Kimironko Akagari ka Kibagabaga Umudugudu wa Nyirabwana yuko ku isaha isa 10 z'igicamunsi cy'umunsi w'ejo yahamagawe kuri telefone igendanwa n'umuntu tutamenye amazina ye amusaba ko bahurira kuri moteri Auberge yitiriwe Mutagatifu Yohani Leopoldi ihorereye muri aka gace bakaganira Bwana Nsengimana Toneste akihagera yasanze uyu muntu ari kumwe n'abo mu nzego z'umutekano bambaye sivile niko guhita bamwambura telefone bamwambika amapingu haza polisi bamujyana iwe mu rugo bakigera mu rugo nibwo abakora muri izi nzego bahise bafata telefone zose z'abarubamo kuva ku mugore n'abana b'uyu munyamakuru Nsengimana Toneste ndetse n'abandi babafasha gukora akazi ko mu rugo telefone zose barazibaka barazitwara
rakoze cyuma Hassan Dieudonné kuri inkuru ni inkuru ndende rero mwayisanga kuri Ishema TV ariko aha biraguha summary cyangwa se inshamake y'ikibazo cya buriya munyamakuru urabona ko ntabwo nabitindaho cyane kumva leta y'u Rwanda mpora mbivuga kenshi ko jyewe ntabwo ntinda cyane ko baba bafite ubyo aha bakurikirana abantu ariko uburyo bakurikirana ubwabo barirega bakerekana ko bafite ibintu bashaka guhisha niki cyatuma ujya kuri kuri hoteli kuri moteli ugakoresha abantu babwiye uti muze munsanga ahangaha niba koko ukora ibintu biciye mu muki murumva ko uyu munsi ngo hagomba kuba Ingabire Day ikiganiro cyari guca kuri ku Mubavu TV ariko akaba bavuze baterekwa ari uwo munsi dufata tuburizemo iyi gahunda cyangwa se tugende dukurikirane uyu munyamakuru ku bindi bintu ngo byitwe ngo ni impuha hari uwanditse avuga ati cyo gupfobya kibaye kigiye ku ruhande none hagiye kwadukana impuha kubera ko impuha ni inzira yoroshye cyane yo gufata abantu ariko kuvuga ngo abantu ngo ni uguhungabanya abaturage baza basanzwe bahungabanye niyo bahungabanywa n'impuha kandi mufite mwebwe mufite televiziyo nyarwanda mufite radio rwanda mufite izindi media ziri pro RPF na pro gouvernement niba mudatekereza ko iyo zihagije ngo kuva ko umuturage azajyanwa gusa n'impuha yumvise ku Mubavu kandi mufite ubundi buryo bwo kuzidenonsa nuko mwahungabanye n'ubusanzwe nuko abaturage bahungabanye n'ubusanzwe kuko idensi nyo mubeshe mufite hago mwatinya impuha zivugiye kuri channel ya YouTube kandi mufite national television mufite uburyo mushobora kunyomoza izo mpuha reka ntabwo ariyo editorial y'ikigano cyanjye umunsi banze shimire etene masozera kuba yabonetse kuri uyu mugoroba tukifatanya muri ikiganiro ni ikiganiro nabateguje narababwiye hari ibintu byinshi bimaze iminsi biba muri haba muri politique yirwa yo mu gihugu imbere no hanze mu Rwanda nabidecreva nk'ibintu nakwita ko mu bintu by'umwe n'ubwiyunge hari kintu nakwita ko ari nka parapara parapara yaho bavuga bati dushyireho komisiyo izajya ikora by'umwe n'ubwiyunge badukorere igipimo bagere gutya bagere gutya bongere bati komisiyo iveho dushyizeho ministere biragaragara ko nabo hari kubanza bakiri kwishakisha bamenye uburyo bakwitwara muri iki kibazo ikibazo cy'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda kimaze igihe kinini cyane kivugwa yewe na guverinoma ya mbere yagiyeho yiswe y'ubumwe n'ubwiyunge ni nayo mpamvu nyuma yaho bamaze gushyiriraho iriya ministeri y'ubumwe n'ubwiyunge reka mbanze nteguza batwumva ko iyi ni sije ni topic ikomeye cyane ku bijyanye na future cyangwa se n'ahazaza h'u Rwanda kuko abantu benshi yaba ari mu Rwanda gusa nayo kuvuga ngo FPR ariko byageze hanze naho tubona ntabwo uretse ko bamwe bari hanze y'igihugu abandi bakari mu gihugu urabona ko nabwo haracyarimo icyo kintu cya parapara gituma ubona ko yisije ishobora kuba iri sensible ishobora kuba ikeneye kwitabwaho ndetse hakijyaho iriya ministere niho nifuje kuvugana na Bwana Masozera Etienne kugira ngo tuganire kuri iki kibazo ndagira ngo mbere yuko tujya mu idonide umugani w'abarundi mbanze muhi kaze numve ko na mikro ye itunganye Etienne Masozera ndabanga ngushimire ko wabashije kwigoma kanyu kaza muri ikiganiro ndetse nangu ikaze muri ikiganiro kugira ngo numve ko mikro yameze neza wayo tuza badukurikiye noneho tugatangira ikiganiro tutaje yaje
urakoze Jean Paul uranyumva neza
ndakumva
kuri wowe ngusuhuze nagushimira ubutumire wampaye wari warabimbwiye mu kiganiro twakoranye sinibuka amezi angahashize Rwanda ari atandatu iyi minisiteri yari itarabaho ubundi ndaramutsa abadukurikiye n'abazadukurikira bose mbifuriza ibyiza byinshi nk'uko wabivuze rero njye nitwa Etienne Masozera mbarizwa mu Isaka Mahoro nkaba ntuye mu karere ka Ottawa Gatineau muri Canada urakoze
urakoze cyane yenda nongereho kuretse no kubarizwa mu Isaka Mahoro ahubwo uri umuyobozi waryo reka dukomeze tutazuyaje cyane ko ntari nabanje kunyura mu tundi tuntu hari ntabwo ndi bujye muri detail z'ikiganiro ntarabanza no kwibaza n'ikibazo cyoroshye cyangwa se kinakomeye biturute n'uburyo n'umuntu wariwe ubumwe n'ubwiyunge twabwumvise kuva 1994 na guverinoma ya mbere yagiye yiswe guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge n'ubumwe nande n'ukwiyunga nande ibyo bintu ubundi busanzwe mood cyangwa se spirit yatumye bashyiraho guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se icyo bishatse kuvuga kumwe n'ubwiyunge do iyo bavuga tubumwe n'ubwiyunge impamvu nyamukuru ibigenderewe abari iyihe wowe ufite uko ubibona n'uko wanabisobanura ariko hari abantu bavuga bati ni umuhutu n'umututsi bagomba kwiyunga sinzi niba ibyo jyewe nariko nanabikarifi nabivuga kuko nzi neza ko u Rwanda rwagize za divisions zitandukanye harimo izanduga kiga harimo ubunono basigaye habamo abantu ngo bitwa ngo basajya n'abandi abantu ba Dubai ari abantu baba JP n'ibindi nk'ibyo ubundi ubumwe n'ubwiyunge abashaka kubyumva muri terme yagutse mbere yuko tujya mu bibazo biri specifique byihariye bijyanye n'iki kibazo masozera nagira ngo tunarebe niba tunabyumva kimwe bumwe n'ubwibinge bundi wowe ubyumva ute cyangwa se niki kugira ngo noneho tujye mu kiganiro nyirizina
Jewa ya magambo ya nte urujijo kumanye nkiyumva ntiyabona iyo ufashe ijambo kurinda ukabigarura mu rwego rw'igihugu ubwo rero genda kubwira uko numva aya magambo noneho turi buze gufatanyiriza hamwe gutekereza duhereye ku bikorwa twabonye ICFPR yari igendereye na Leta y'u Rwanda ubundi ubumwe n'icyo ubumwe numva ko nabusobanura mu buryo bw'ingero nabyirutse numva ngo umuryango wo kwa kanaka n'akanaka bafitanye ubumwe ibyo bikaba bivuze ko bakorera hamwe byose bikaba bivuze ko batabarana utsikiye undi amuzamura cyangwa se bakazamurana bagasangira imanza zose zaba inziza n'imbi mu kinyarwanda urubanza rushobora kwitwa ubukwe cyangwa se itabaro n'ibindi ibi ngibi ntabwo byagenderaga ku moko kuko washobora kubona imiryango ibanye neza abahutu n'abatutsi ugasanga n'imiryango itarahurirana hagati mu batutsi ubwabo no mu bahutu ubwabo ibyo byari bihari nkeka ko n'uyu munsi bihari rero bivuze ko ubwo bumwe ntabwo mpamya ko bukomoka ku maraso ku isano ry'amaraso abantu jye nawe dushobora guhura dukuze tukaba inshuti tukagenda dusangira byinshi ku buryo duhinduka nk'abavandimwe kera habagaho ibintu by'igihango icy'amaraso habaga abantu bahanye inka bahanye abageni ibyo byose byari bihari uyu munsi iyo uvuze ubumwe muri buriya rwego rw'ubumwe n'ubwiyunge nk'uko babyita ntabwo mbona icyo ushatse kuvuga ubyubakiye mu kinyarwanda noneho kandi ukabanza ubumwe mbere y'ubwiyunge ubundi kwiyunga nawe Jean Paul dushobora guhemukirana imiryango cyangwa ubwacu tugatera intambwe tukiyunga tubera bihire tukazagira nubwo duhuza ubumwe tukongera bigasubiraho byavuye uko niko kwiyunga nzi ariko noneho nteye intambwe gato nkajya uko mbibona ndebye n'amaraporo uko yagiye agaragara mu Rwanda ku rwego rw'ubumwe n'ubwiyunge usanga mbona ibipande bitatu mbona igipande cy'abantu basa n'abafite inkoni y'ubushumba mwumva ubushumba mu rwego rw'iyobokamana cyangwa se ubuyobozi hakaba abacitse ku icumu rya jenoside cyane cyane bari mu cyiciro kitishoboye n'abafungiwe cyaha cya jenoside ibyo byiciro byombi rero ukabona hari uwo muntu ufite inkoni magike ugomba kubunga agakora raporo akatubwira ko bigeze kuri 98% ku ijana iyo ubirebye hirya aho biburira icyerekezo ukabona nta sansi bifite uribaza utari ko iyo ubigenza utyo uvuga ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda simbi hano niba nisi ubwo wahunze abatutsi hagati yabo ko nabo bicika uba wunze se abahutu hagati yabo ko nabo bicanye tubizi ntabwo mbyumva ese ninde miseke igoroye ubundi ubasha kunga bo ngawo ibyo rero ni kibazo muri ngene doko ibyo bavugaga byose ko bavuga intambwe batera ababeshya kuko umusingi ni ukuzamura ikintu kimeze nk'inzu ariko utakikoreye fondation ni ugushyiraho ikintu kizagufasha itekinika ry'amaraporo atagenewe abanyarwanda kuko bazi ukuri ukumva rero bariho baravuga bati ubwiyunge n'ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho mu rwego rwa 90% noneho twajya kureba tukabona ngo hakenewe minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mpuzamahanga kuri gice kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko bemeye ko bizengurutse w'iyi imyaka yose ikimenyetso ko bari bazi neza ko ziriya raporo zose bakora ari tekinika rigenewe abazungu njye nuko sinzi niba nshubije ikibazo cyawe ariko nuko mbyumva nsanga hari ikintu cy'icyuka bakuyeho bashyize aho bakimara muri iyi myaka yose bagishinguje ikindi cyuka kuko ikibazo cya ngombwa ikibanza abantu bashobora guheraho ngo bongere babane mu gihugu bagisangire ntabwo izo fondation ntabwo zirubakwa njye nuko mbibona
urakoze cyane nibyo fondation ntabwo nanjye ku bwanjye sindazibona uretse ko ubuyende ibibazo ni wowe uri buze kubidufasha kubisubiza kuko banza yenda nkosoye gato ibyo navuze banza guverinoma itarikwa bw'ubumwe n'ubwiyunge banza leta bw'ubumwe bw'abanyarwanda imwe yayobowe na pasiteri Bizimungu ariko mu by'ukuri ubona nk'aho ibintu bya FPR byo akenshi usanga harimo amatekinika bigatuma no kugira ngo uzamenye n'ikinshi nyuma y'ibintu rimwe na rimwe n'ibintu bimwe byaba bigamije ineza kubyemeza bigoye ariko ndagira ngo nde gutinda kuri iki kuko uko bivuze utanze nanye uwo murongo nyine cyangwa se n'uburyo bigaragara nka ubwo bumwe n'ubwiyunge n'uko binacuritswe ahari yenda yabaye banagiragana ordre nyayo yabye uburyo bashaka ko yenda bashaka ko bitungana bahera no ku bwiyunge imbere yuko bagira ubumwe ariko ibyo byose nyine nkuko nabivugaga sinabitindaho yari mu mutwe wa FPR n'icyo bari bagamije yenda turabibusanga imbere nyuma rero ukomeje kuri icyo kintu cy'iyo ministeri ari naho mvuga dushobora kuvana ibisubizo mu bindi ndaza kugaruka kuri za extremisme buheza nguni buri mu banyarwanda hirya no hino haba hanze y'igihugu mw'imbere mu gihugu twatangiye kuyatubona abantu nka ba Tom Ndahiro abantu bariya ba Marie Makire ni benshi cyane mu Rwanda bakoraga ubona ko harimo impunite bavuga ibintu ubona bishobora kuba bitanya abanyarwanda ariko ntagira umuntu n'umwe ushobora kugira ikintu abivugaho ariko ejo bundi nyuma muri RBB niho ndibuze kugaruka nabwo haje ibintu bisa nk'aho ugira ngo koko hari nk'u Rwanda za Rwanda ebyiri ariko zikorera muri rumwe ndaza kubigarukaho mu kanya rekane kubanza gusimbuka yenda hari byinshi ndibuze kuvugaho kuri RBB nimpagera ariko reka ngaruke kuri iyi ministeri wari ukomojeho urabivuze sinzi ko ndibukugerekaho icyo kuvuga ngo isa nk'aho yaje kererewe ariko sinzi niba utekereza ko yari ikenewe yari kwiriye no kubaho ariko ku rundi ruhande hari n'uburyo bari bafite komisiyo ya ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge njye nkibaza SK muri iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ko ubizi nawe ko kuyobora komisiyo aba ari ikintu kiri specifique komisiyo yacyo ari icyo kubishyira mu bumwe n'ubwiyunge by'ubwabyo ntibyaba ari uguca intege na progress niba hari zabayeho baba baziciye iyi ministeri ubwayo ntabanje no tutabanje no tutaragerana kure iyi ministeri koko niba bavuze bati komisiyo yari ihari ubwo bwisanzure bakavuga ati bikwiye tubishyire muri ministeri na biriya bindi byose byari birimo abantu bari bafite amakomisiyo ya komisiyo yo kurwanya jenoside n'ibindi njye nkibaza nti biranashoboka ko banza bari bira bya bari ku weekendinga cyangwa se byabiciye intege iyi izi commission cyangwa se na progressar zihari yewe nabanje no gutekereza yenda nguhishuriye ubwanje uko nabitekereza ko bishoboka ko ari uko ari ikibazo cya bije bakavuga ataho kugira ngo dushyireho bije ya commission y'ubumwe n'ubwiyunge commission ya lutte contre genocide barangize bati reka dukore ikintu kimeze nka ministere tujye dukiramo abayobozi yenda bamwe abadirekteri n'ibindi nk'uko nabonye batangiye no kubatora babashyizeho mu nama ya guverinoma yabaye ejo uratekereza ko iyi ministere izagera kuki ese ibyananiye komisiyo wowe urasanga ibyananiye komisiyo urasanga bishobora kuzakorwa n'iyi ministere cyangwa se niba ari kuyica intege ndagira ngo numve igitekerezo cyawe kuri iyi ministere mu buryo niba wabikomozaho mu buryo burambuye masozera
kambivuge mu buryo butatu wabibuze ahantu leta yayoboye igihugu kuva muri 1994 yitwaga ubumwe bw'abanyarwanda uyu munsi bashyizeho ministeri imwe ubumwe bw'abanyarwanda leta yose ni ubumwe bw'abanyarwanda niko yatangiye iri muri icyo gihe hari inyandiko nagiye mbona hari abantu barimo bagiye bandika basaba ko hajyaho ministeri yihariye ishinzwe kureba ingaruka za jenoside mu nguni zose icyo gitekerezo ntabwo cyabayeho rwose hari ukuntu bajyaga bavuga ko ibibazo byose bizakemurirwa muri ministeri zibishinzwe nyuma haza urumva leta n'ubumwe bw'abanyarwanda hazaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nureba neza nyuma ubu none ubwo twirebera mu bikorwa byayo no mu gihe itakiriho mbona yari uti de propagande yari intuza bashyize hariya yo gukora propagande runaka uyu munsi bayikuyeho bashyizeho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda urabona bashyizeho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda ariko ntibahita bavuga uyiyoboye bayita ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu niryo zina ryuzuye ntibahita bashyiraho uyiyobora okay reka turebe icyo batuzaniye eyi ngo bizimana dorere none se urumva none burya hari ibintu byinshi abafaransa ni bavuga ngo rodiyabure ngo sitruve dare detaye ubumwe bw'abanyarwanda batuzanira bizimana na disikuru ye na disikuru ze tuzi ziri hariya onu rekodi aho natangiye kwibaza ngo okay noneho se sinzi ibyo ari byo hanyuma barangiza ukareba ukagenda ureba n'abafasha bamuha uhita ubona icyerekezo noneho umunsi w'ejo ngira ngo umunsi w'ejo nahoze nsoma mu gihe sinzi niba rero cyangwa ejo bundi ya mbere ya Bizimana ko wagira ngo muri we mu mutwe aracyayobora senerije ari muri za statistike z'ingengabitekerezo noneho ngo turere twa Gasabo ngo turere turusha utundi aracyari muri statistike muri za raporo ngo Gasabo ngo Kicukiro ngo Huye ngo ku isonga none se ubwo bimeze gute ni CNRG
kuko niyo diskuru twari tuzi n'izindi zo kuvuga ko wacite ku icumu uvuga ibintu nk'ibitero tuvuga utanga kritike ku abahakana jenoside ibintu nk'ibyo none se ubu iyi ni soruti ya mbere none se ni minisiteri cyangwa n'iya komisiyo ntabwo mbizi none se inshingano mbonaragihugu uzihawe umuntu uzishinga abantu bavuga ibintu ntazi uko nkarishiye ubeje uzasanga yari mu Kanyana Ndahiro nuko njyewe ndumva ni muri urwo rwego mbibona ntaho tuva ntaho tujya ikintu cyatangiye ari ubumwe bw'abanyarwanda kikajya muri komisiyo kikaba cyongeye kuba minisiteri muri ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda baratujijisha abana ni ukwizengurukaho njye nuko mbibona
reka ngaruke kuri yenda intention yo kunashyiraho minisiteri y'ubwiyunge n'ubumwe muri rusange ngaruke kuri efe mbere yuko njya muri opposition ndagira ngo ubundi haramutse ari intention hari ubushake hari ubundi buryo bwiza bishoboka ko byari gukorwa ariko impamvu nshaka kuvuga ko yenda sinzi niba hari ubushake bwawe cyangwa se bwari buhari ariko imikorere yabo akaba ari imikorere mibi batashobora gukora yenda neza kubera ko batabizi simbizi ndabivugira kuko kera nigeze nako si kera nabyumvise ariko ibuka umuryango ibuka ujyaho hari umuntu wigeze kumbwira ko ntabwo nabibwiye icyo gihe ujyaho ariko nabibwiye nyuma turiho tujya impaka cyangwa tuganira ko yenda FPR yari ifite inyungu mu guhuza abanyarwanda mu kugabanya ubushyamirane bwari buhari kugira ngo noneho bizanayifashe kuyobora ko niyifata kredizo zose niyo zifata noneho mu gihe rero turiho tuganira kuri icyo kibazo cya intention n'iyo miryango ihari yaba yarashyizweho na FPR arambwira ati nta nubwo FPR yigeze ishyiraho ibuka yari umuryango wigenga atahubwo FPR ntiyigeze inawifuza mu Rwanda yawushatse yemeye kubaho aho imaze kubonera ko kazi kayo nibaza uri muri pozisiyo nziza kutubwira koko niba ibuka yarabanje kurwanywa cyangwa se niba itarakwewe kuko abantu benshi urabyumva ngo iriya yashyizweho na FPR umuntu arambwira ati ntabwo sibyo ati iyo ni misconception abantu benshi niko babizi ariko ntabwo ari byo ntabwo ibuka yashyizweho na FPR atahubwo ntiyanayishakaga basozera hari ikintu wowe waba ubiziho
umbaje ikibazo gikubiyemo bibiri watangiye umbwira intention muri ibi by'umwe n'ubwiyunge hanyuma ujya muri ibuka reka mpera hambere hanyuma nze naho ha kabiri nteka ko buriya hari abahanzi bacu bajya intumwa ziba zadutumweho hari umuhanzi ndankurikira cyane witwa Byumvuhore ndanamukunda afite indirimbo nkeka ko yayirembye nko mu hari indirimbo hari amagambo yarembye nko mu 2000 aho hamwe aravuga ati birabananiye mana tabara birabananiye ahandi akavuga ngo citeka mu Rwanda ntawe ugipfuye citeka mu Rwanda ko ntawe ukimwisha iyo ufite mu mutwe ubwo bumwe n'ubwiyunge yenda bashushanyaga mu magambo atariyo bitewe mu myumvire yanjye hari ibyo ubanza gukora ntabwo igihe cyose udahagarika imiborogo uyu munsi ejo hashize imyaka 20 ishize uzunga abantu none se reba generation zaje nyuma y'imyaka 20 nyuma ya 95 ufata abantu bavutse icyo gihe baraboroga doko ikintu gikenewe cyo gutuma abantu batuza ngo babe banatekereza kuri gahunda uri ubabwira nta gihari iyo kidahari rero nibyo navuze ko ushobora kuba wubaka inzu ariko wibagiwe gucukura umusingi iyo nzira gwa byarukunze hanyuma rero ngarutse kuri ibuka Jewe Jean Paul nteka ko mu kiganiro cy'ubushize twakoranye nakubwiye ko nakoze muri ibuka nabaye secretary executive wayo umunyamabanga nyubahiza tegeko reka nkubwire narinze mvayo narinze nsohoka mu gihugu ibuka yari imwe ubuzima gatozi personnalité juridique ndibuka ko koresha abantu badutizaga ibi reba mbega organisation idafite personnalité juridique nta contrat nimwe ushobora gusinya nuko byari bimeze oya twagendaga dukandagira dutseta ibirenge rwose hanyuma ukabibona hari event hari intoza imwe yabayeho to kuri jyewe biba itaracanye ndabibona ndavuga kandi iryo tara ntabwo ryigeze rizima ni mu cyunamo cya 98 ahantu igikoro sinzi niba ntarabikubwiye mu kiganiro mu burugumesero wari uhari abo bayobozi b'igihugu bose ku rwego rwo hejuru bajya kwifotoza ngo bashyinguye batahiye afata abafungwa bari aho ngaho abasubiza muri bya byo baratabura asubiza abantu mashitingi arangije asubirana amasanduku induru zabaye ndende umugabo bamuhindurira imirimo niyo bamuhaye nitangaje kuko bamushyize ahantu muri ministeri ngo kuyobora umuco umvira nawe uwo muco icyo gihe hari ibintu byongeraga ku bindi ugahita usobanukirwa mu bantu batangiyeuka sindi buvuga amazina abenshi bari hanze y'igihugu kandi hari n'abatabonye ibimenyetso mbere y'igihe ubu amazina amwe atangiye kwibagirana ibyo rero ntabwo ari byo ibuka hari igihe cyageze abayobozi barayikenera ayibohoza ubupfu nk'uko byagiye bigendekera za PSD za Parti Liberale hari prodo emuderi barayishenye ariko nuko bimeze byarakomeje ndibuka kugeza nko muri za 2000 mu 2013 nibwo abantu baje kubona ko bakina n'umuriro umuperezida wayibuka sinzi niba na nyuma ye hari undi batoye ubanza abandi bose bagira interi musimbizi nshobora kuba nibeshye kuri icyo uriya Jean Pierre uri senateri Dusengimungu haje ibintu byo kuvuga ngo ibintu byo gusaba imbabazi no mu mazina y'ababyeyi n'ibiki yatanze interview ngira ngo ni kuri BBC abivuga uko abyumva nk'umukuru wayibuka aravuga ati ibyo ntibidukoraho icyaha ni gatozi bo reka ndi kujya kure nayo kubivuga nk'umukotinga kandi nyandiko nayo ifite imbere yanjye baraje baramutwara nk'uko wari uriho uvuga batwaye bateho neza arazimira arabura twirirwa dusakuza tubaririza yaba ari he bamugaruye yahinduye imvugo na article yanditswe mu gihe irahindurwa icyo gihe abasigaye baribwirije nuko bimeze n'ibyo ibintu nk'ibyo hahanza harabantu bashaka kubyumva bashaka kubifata uko ukundi nyine ibyo nabyo ni mu zindi nyungu urakoze
urakoze cyane ndagira ngo mukanye tuze gufata tuvenda mu Rwanda imbere mu gihugu no tuze kureba no muri hanze y'u Rwanda uko byifashe mukanye gato cyane
shaka radiyiteme wumve radiyiteme ni radio yacu ni radio yanyu radiyiteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda
reka nongere ngo hikaze masozera Etienne ikiganiro turibanda ku byiswe ubumwe n'ubwiyunge niba bunashoboka turaza kubireba yenda dusoza ikiganiro mbere ariko ko tugana aho ngaho ndagira ngo turebe ku ruhande rwa RBB RBB ku bantu bamwe baba batayizi ni byiswe ko ari ikiraro cyashinzwe arashize hafi imyaka cyangwa se mu gihe kigera ku myaka ibiri n'ibindi ikiraro cyashinzwe kigamije guhuza imiryango itandukanye muri opposition kugira ngo barebe ko hari ibyo bashobora kugeraho hamwe mu rugamba bariho rwo kurwanya igitugu mu Rwanda cyangwa se no gushaka ko Rwanda rwagendera ku mahame ya demokarasi. RBB mbere yuko njya ku byagiye bisohokamo ejo bundi ndabanza kuvuga y'ubwayo nkawe nk'umunyamuryango wabaye umunyamuryango wayo ubwo ntabwo ari wowe ku giti cyawe ndashaka kuvuga ishyaka uhagarariye uba membre wayo nyuma ndabizi ko waje gusohoka nubwo wasohotse yenda mu buryo butari navuga butari nk'ubwo dutuma sinzi ko nabyita butandukanye nubwo abamaze iminsi basohoka basohotsemo uraza kubyivugira ariko ugiye kujya muri RBB wari ufite expectation wari ufite ikikujyanyeyo ufite ibyatumye uba motive kujyayo ubwo ndashaka kuvuga wowe nk'uhagarariye organisation politique nka Mahoro People's Congress ndashaka kugira ngo namenye niba wazisharinga icyo wari uteganyije gukuramo expectations zawe ni izihe ujya kwiyunga cyangwa se ujya kuba umunyamuryango wa RBB kugira ngo tuze kuganira indi ngingo ku yindi menye noneho n'impamvu wasohotse ubwo ndavuga mu izina ry'abadukurikiye ndetse n'impamvu wasohotse mu buryo wasohotsemo ndetse ndanakubaza niba usharinga views cyangwa se niba wemeranya nibyo abantu bamaze iminsi basohokamo babivugaho bavuga kuri uriya muryango ariko reka duhere kuri icyo kintu ujyamo wumvaga ko uhategereje iki cyangwa uzahungukira iki nka perezida w'ishyaka amahoro
example icyo kibazo kiragoye doko ni ngira ibyo ndasubiza ujye ugaruka kiragoye kubera ko kirimo byinshi ariko reka nkubwire ne kuvuga mbuga nk'ishyaka amahoro icyatujyanye muri RBB icyatujyanye muri RBB ni nacyo kizatuma tujya n'ahandi hose haba havuga ko haganirirwa ibyo twabwiwe mbere yo kujya muri RBB mu ishyaka amahoro tubona iyo turebye ubuyobozi twagiye tugira mu Rwanda nushaka yenda ibyo ku bwami hari bike nagiye numva ariko ntafite inyandiko bya Rudahigwa
nuza muri parime utu nuza muri emerenide nuza kwa mbefuperu kare wazire anjingo zabo umunani bagejeje bunge umwimwe bakagira icyenda ku rupapuro ntacyo wabinenga niba rero ku rupapuro ntacyo wabinenga kandi byose bikarangira nabi muri izo sistemu zose ni ukuvuga ngo ikibazo cy'u Rwanda ntikiri muri programme politique kiri ahandi twe twumva ari muri sistemu ahantu hose rero haganirwa sistemu y'u Rwanda rw'ejo twakubakira hamwe aho hose tuzahitabira yenda ubwo ndabona nakubwira impamvu yatumye nk'ishyaka dusohoka kuko twasohotse nta rusaku kugira ngo tutica ibiri imbere bishobora kuvuka arabibi iramutse baje kwivugurura cyangwa se bikavuka mu itongo rya arabibi ikintu rero cyatujyanye ni ukuganirira hamwe uburyo twakubaka igihugu kitubereye twese utitaye ground yacu umwana uvukira muri Congo n'uwawe uvukira aha n'undi wavukiye ahandi yewe n'abavukiye noneho na mbere no mu Rwanda imbere twese u Rwanda ni urw'abacu ikibazo kidutsinda ni ukuvuga ngo twarubanamo gute icyo cyaradutsinze bigatuma rero iyo mpamvu kuvuga ngo urwego twaganiriramo sistemu yatwubakira igihugu kitubereye twese iyo nk'ishyaka amahoro tutitaye kuyizanye tuzaganira nawe ngiyo impamvu yatujyanye hanyuma hari definisiyo uhaye RBB sinayanditse sinayifashe neza wayifashe nkaho yenda numvise uyifata nkaho
niyo mu mutwe wanjye ntaho nayisomye nanjye
rero rwari urwego duhuriramo rwo uko jye nabyumvise ninjira tugomba guhuriramo tukaganira kuri system yakuba twagenderaho tutireba mu bikomere byacu tireba mu mateka yacu ahubwo tugerageza kureba imbere ni ibyo ngibyo ni icyo cyari cyatujyanye hanyuma tukavuga ko n'ahandi hose byakorerwa twe twajyayo reka nkureke unyibutse ibibazo uriho mbaza
hanyuma rero waragiye mujyayo mugambi buriya kenshi nyine intention ziba ari nziza ariko nyuma yaho mwarasohotse ni ukuvuga ko birashoboka ko mwarabaye desi cyangwa se izo expectations zicyatumye mutekereza kujyamo muravuga muti ibingibi yenda siyo twatekerezaga tujyamo hari deception yabaye hari uko mwagezeho iyo mukavuga muti urabizi bya bindi twitajya ahantu ho guhurira no kuganirira ndabona atari ibyo kuki mwasohotse ndetse yenda gifatanye no kuba kuki mwasohotse mwebwe bucece nimwandike inzandiko nk'uko abandi bagiye babigenza batanga impamvu zabo wo ukigenderana n'icyakuhagarariye ndetse kuki mbese mwasohotse kandi wumva icyari kigendera ari ikintu kizima ndetse ukanagenda ntunakore statement iri publique
buriya usubiye inyuma mu gihe ibi turiho twumva hanze uyu munsi ntago byari bihari ku rwego tubifiteho nonaha njye nkubwije kuri Jean Paul icyadusohoye twagize dute ku mikorere noneho wareba intego icyo wabwiwe cyatumye winjira icyo waje ukurikiye wareba n'imikorere
ukabona birabusana yabusana urumva ntabwo ujya gusohoka utavuze ukabona n'ubushake bwo guhindura ntibuhari ubwo rero twebwe tutangiye kubona uko imikorere imeze nk'imbere twimukiye ku kindi kibazo cyo kwibaza ngo ikigambiriwe nicyo cyangwa hari ikindi twasohokeye ku mikorere n'akanote twatanze imbere mu ishyaka n'imikorere ibyo rero bigasobanura guceceka kwacu iyo guceceka kwacu gushingiye ku bintu bibiri icya mbere iyo ugaye imikorere wowe ntabwo wishyira hariya ngo nige gitangaza utabyumva nkanjye niwe munyamakosa iyo ugaye imikorere ibishobora gukosorwa kanagaruka iyo ugaye imikorere ushobora kubona n'abandi bayigaya mukongera mugahura mugakomeza urabyumva noneho rero iyo mikorere nkatwe twari turi ahantu dushobora kuyibona ko hari imikorere ipfuye RBB yari ifite reka no kuvuga ngo yari ifite komisiyo nyinshi twe nk'amahoro twari twahise kujya muri ebyiri kandi tujya muri ebyiri mu rwego ntabwo twazanyemo abakomiseri twafashe icyemezo mu rwego rw'ishyaka cyo kujyamo mu nzego zo hejuru bivuze ngo nagiyemo muri komisiyo imwe na sekereteri jenerali Gallican Gasana ajya mu yindi kuko twebwe twabibonaga nk'uko nabikubwiye ahantu ho kuganirira sisiteme bazadukurikira rero njyewe nari ndi muri komisiyo imwe ibintu bya strategi ibintu bya planification niba hari ahantu hagombaga kuva umwanda yenda n'abantu bakanduranya ni abantu twari muri iyo komisiyo twari 18 reka mubwire mbivuge tubikoma nawe twakoranye babyumve umuriro wavuye ahandi ntabwo wavuye aho wagombaga kuva ntabwo umuriro kandi ibintu twavugiragaho birashaririye pe ariko mu bwubahane bya bintu utumva hirya ukubyumva ukabivuga uko ahandi bakagusubiza uko biri tukareberwa impamvu tugira puresha invisible iva ahandi noneho twayoborwaga n'abantu bane nari umwe muri bo ntukareba urumva ko ndi ubwanjye nari mieux placé yo kubona ko imikorere ipfuye kandi kuyihindura bitoroshye noneho rero ukavuga uti gukomeza mu kintu ubona niyo intansiyo twari kuzagera ahantu ukavuga uti Karasira yari amaze iminsi aririmba ngo yari amareshya mugeni kuki imikorere ipfuye kandi ubona igitekerezo ari cyiza muri ubwo buryo twasohotse turabubwira tuti ara prochaine iyo kandi irahari n'ubundi nawe nugira igitekerezo nzaza n'undi wese tuzaza kuko iyo niyo komba yacu ariko urugendo tumaze kugenda rutwereka ko ibintu bizapfa burya buri gihe biba byagaragaje ibimenyetso bikagucika iyo bigucitse rero nyine ni gusigara urogereta ariko twe twagiye mbere duhitamo kutavuga kugira ngo tudacana umuriro mu gihe twebwe icyo dushingiyeho hari ukuvuga ngo imikorere n'umubungu nibwo duteka tukikorere uhamya yaravugaga hari iki urabyumva diskuru rero mbona hanze ntabwo ari nziza kuko zirakomeretsanya bivuga ngo
aho ndaza kuhagaruka mu kanya cyane gato cyane ndetse
ndavuga diskuru mu bashoka muri Arabi
yego kuko nubundi nabyo nibyo nshaka kugira ngo ugende tunabigarukire nubwo yenda ku bwanje nari kuvuga nti usohotse yenda wabasigiye benefit of the bese waravuze utireka mbasigira gahenge hari iyi mikorere ngiye sinashobora kuyikoreramo ariko hari abandi bashobora kuyikoreramo ariko wagiye mu buryo bwibanga ku buryo ntabwo uretse nyine abo mwabibwiye bamenye ko ari cyo gitumye bikubabaje ko yenda imikorere yawe itagushimishije ku benshi basohotse muri naho nyine ngira ngo nkubaze yenda ubijyanishe nuko harimo abantu benshi bamaze gusohokamo basagana buri muntu wese mu nyandiko yanditse washobora kureba ukavuga uti aba ngaba niba muntu uvuga uti wikize inkuba arayiganira hari abavuze bati extremisme buheza nguni buri aha ngaha ndetse bavuga ibintu bikomeye cyane ku buryo nabigereranyije n'ibyo yari yamaze iminsi bivugwa i Rwanda na Bandahiro ndetse na ba Marie Makire ku rundi ruhande baravuga bati aha ngaha hari ubuheza nguni ibintu by'amoko ndetse byajemo bavuga ko nta n'icyizere itanga icyo ngicyo cyenda cy'umwaragihuje hari nk'abagiye bandika bavuga ko nta cyizere itanga cy'ibyo yari igamije gukora ariko ibirego bayireze by'ubuheza nguni bisa nk'aho harimo ibintu bijyanye na extremisme z'ubwoko unako ku rwego rwo hejuru nagira ngo menye niba nawe mu gihe wabanye nabo icyo gihe nawe ubwo buheza nguni warabubonaga muri icyo gihe cyose yenda ukaba utarabyanditse ariko nawe warabubonye
reka nkubwire uburyo mbazize wagira ngo ni igihe wasohotse muri Arabib imbere hari organization ebyiri ntari buvuge amazina nzi ko zasohotse imbere kandi bucece ebyiri yenda imwe yaranditse ariko hari indi nzi yasohotse bucece imbere yacu hari n'abandi nagiye mbona basaga n'abataye ukagenda ubabura ubabona ariko bikagaragara ko hari ikitagenda urumva yewe nari mu itsinda duhura buri cyumweru bitewe twatugeze ubwo duhura buri cyumweru bitewe n'inshingano twihaye reka nkubwire Jean Paul nta buheza nguni bwari muri iryo tsinda reka mbivuge ukundi n'ukundi n'ubundi nta manque de tolerance ya point de vue contradictoire nigeze mbona muri iryo tsinda ariko urumva iryo ni itsinda RBB itsahora hanyuma ikagira n'imbuga iganiriraho nari narahisemo kuguma kuri rumwe ku rwego rw'abahuza gusa hari izindi ntagiyeho ku bushake ubundi bakajya bahura hakabaho guhura muri asamble generale zitarenze mu gihe twarimo ntabwo zarenze zabaye nk'ebyiri ya nyuma igomba no kuba yarakiyemo umuriro ishyaka amahoro ntitwarimo kubera ko hari indi gahunda byari byahuye icyo nakubwira nureba ubuheza nguni urandikwa n'abahutu n'abatutsi basohoka ibyo ndumva mu byo nabonye narabibonye ubuheza nguni rero tugumva mu moko gusa ariko bushobora no kubuheza ngo ndi mu mikorere ivuga ngo it's my way or nothing.
Oh, highway.
My way or highway. Jimbona. Mbuga yuweza nguni reka tuvuge ngo ubwa batutsi kwa kwa magara wa utu gawo yuweza nguni ubwa batutu ntabwo abona abahutu bandika iryo jambo ngo babyandike gutyo bashinga bene wabo uheza nguni kandi donc nkeka ko c'est extreme mu myumvire extreme hari ikintu cyo bikoze kigaragara ikintu kimeze nk'uku icyo nacyo cyatangiye gutuma twe tuvuga tuti he nta bintu Rwanda bitazakora kubona ikintu kimeze nk'ibisumizi byaje kubona ukabona ko ntabwo byubatswe ku buryo butanga point of view contradictoire ahubwo byubatse ku buryo ugomba kuvuga mu buryo nk'ubwo dore interieur extremisme nabonye dore interieur ngo nkuyemo ibyo ndonsoma hanze nyuma yuko dusohoka extremisme yari muri tolerance quelque part ailleurs en dehors des commissions.
None se mande hore ya komisiyo ariko nk'ubu umuntu urabona ko bari abantu basohotsemo harimo Mwene Data wari umuyobozi mukuru wayo hari Charlotte yari umuyobozi mukuru wayo ndetse na Emmanuel Hakizimana wari nawe avuga ko yari muri planification planning nayo ntabwo ari ikintu cyoroshye bose bavuze ibintu bimwe ndumva ibyo bavugaga bari babizi
bavuze ubuheza nguni bose ndahari bo hari na nabonye na niriya ntuza kwa se ndashonga nayo yarasohotse uriya Manuel twari kumwe muri komisiyo muriyo kwa se ndashonga nawe representa wabo twari kumwe donc urumva ko Manuel yasohotse ku giti cye ntabwo yasohotse nk'ishyaka
ariko yareze RDB ubuheza ngo ngesi sinshinja RDB ubuheza nguni ariko ndavuga abo bantu baso
ndakubaza ubuheza nguni Manuel yavuze n'ubwoko ndumva simbyibuka kuko yewe simbizi ntabwo imbere yanjye simbizi
nanjye na mfite ese interpretation yacu nuko ari ubwoko
yewe urumva nk'umuntu wari urimo imbere nari kumwe nawe muri ekipe nzi byinshi n'ibyakurikiyeho muri ekipe nyuma yenda azanyomoza ikiganiro kizamugeraho ariko simpamye ko ari ubuheza nguni bw'ubwoko yavugaga nkeka ko c'est la tolérance des idées divergentes yewe naho nabishyira noneho rero uko bigera hanze bifite indi sura nuko abatuyoboraga babana hejuru yabo muri bo hagati ibyo nta commentaire nabishyiraho inama zabo ntazo donc umbwiye uti Mwene Data uti Charlotte ntabwo nakubwira ngo ayo magambo niyo mvuga sinashyiraho kuko aho bahuriraga nuko baganiraga n'ibyo bavugaga ntabyumva
ibyo yenda ntibikiraho kuri icyo cyane cyane ko impamvu mbyita kuri ubwo buheza nguni kenshi wabonye bariya bayobozi bavugaga ko ngo harimo n'ikibazo cyo kutumvikana ku nyito ya genocide cyangwa se ubwicanyi bwakorewe abahutu ubu rero iyo uvuze extremisme muri iyo sense ubwo hita wumva ko
icyo kintu uzanye kiraramforce ibyo nakubwiraga urumva no subiri inyuma ukareba ukareba yenda uhereye nko muri 2016 muri 2016 nkeka ko organisation ya mbere yagiye kumugaragara igakora n'ibiganiro narabikurikiye ivuga ibintu isobanura kuri genocide y'abahutu igatanga na nishakwe bo kame mu babaye nshobora kuba nibeshye ariko muri organisation politique nakurikiraga ibyo muri societe civile ntabwo nabikurikiraga abo bagabo bo mu ishakwe bari kuno record bakerekana n'impamvu zituma bakora ibyo bakora bavuga ibyo bavuga ntabwo bigeze bemera cyangwa se ntibatumiwe simbizi kuza muri RDB byo ntabwo mbizi cyatumye batazamo organisation yakurikiyeho nkeka ko ari muri 2018 ni FDU hari assemblée générale bakoze bavuga ko muri programme politique yabo hariho kumirita pour que le génocide yakorewe abahutu yemerwa ubwo ni muri 2018 urumva ibyo answa ubwo reka mbivuge nko ku ruhande rw'amahoro ibyo answa kibazo kuri twe umuntu ufite igitekerezo akumva ariyo mpamvu ari mu mpamvu zigomba gutuma milita n'uburenganzira bwe noneho tugategereza ubusobanuro na demarches ariko ibyaduhagurukije ntabwo twajya nka sinaza kubwira Jean Paul ngo kuki wowe wemera ibi rero urumva ndonda guha ingero z'abantu twari kumwe n'ubundi kandi bafite icyo kintu aho ngaho ahubwo ikindi nabonye utumye nibuka habaye ikintu kimeze nka kombado leadership muri ibyo bintu ukabona umwe muri mu batuyobora na interpretation yanjye kinovoke savo nkeka ko nashyira referanse ku kiganiro Charlotte yakoreye kwitahuka mu maso ya bamwe muri bagenzi be ya dropinze bar ya doko noneho barahaguruka uburyo rero abantu bari kumwe niba bose bazanaga kudusaba kuza kubaka inkuta iyo umwe muri batikiye uburyo bitwara bikwereka n'ibi kuko inkuta twagomba kubaka n'izo nyine noneho ubundi wakumva ibiganiro bimwe ku iradini ku bantu bari inshuti basanzwe baganira ukumva umwe yazana experi we n'undi yazana we ukabona umuriro wacu rero ukavuga ese wareba ni bya bihe wabonaga ukabona arasiri Rwanda aravuga ati ntituzabakumbura bakamuzirika ukabona ibisa nk'ibyo hanze ukavuga none isi atmosphere niyubaka inkuta cyangwa nirwana ubundi njye numva Jean Paul dufatanyije kuridinga ikintu ukadropinga bar nakukureba ntabwo njya ku gasozi vice versa ibyo rero habayeho ibindi bintu bishyushye imitwe hanze ariko yashyuhiye hanze ya RBB ntabwo yagiye ishyuhira muri RBB byaje gahoro ibyo kandi ibyinshi byaje twasohotse twebwe twabikurikiriraga hanze noneho tukavuga tuti wa ya mikorere yenda yari ikindi ariko na note twabahaye imbere ako nagira ngo nkagarukeho ngo ntibyavuzwe dusohokamo twemforumye no partenaire kuri groupe WhatsApp dusanzwe tuganiriraho habayeho fuite rujya hanze hari radio yabivuze de personnellement nabonye demande nyinshi ngo nze gusobanura icyatujyanye nkabwira abantu ko ahantu nagiye nakoze itangazo kutiyumvuyeho nkora itangazo nkabyanga kugira ngo kugira ngo kuko ururimi ruhamagara urundi kandi icyo nakubwira example mu gihe nk'umwaka sinzi niba waruzuye neza twamaze muri RBB je découvert abagabo abantu uyu mbuza abagabo ushiremo n'abagore abantu ntarinzi neza twakora n'umushinga tukaganira kuko ukumva originalite y'ibitekerezo ukavuga uti wa biriya kuki ntabitekereza ahubwo rero nukaberwa impamvu ikintu nk'icyo atari cyo twankuraja kuko twese hamwe nk'abanyarwanda hari ikintu kidutsinda n'uburyo turubanamo ubona dusa n'abadisipure babikindi aririmbatirwa igera urumpe cyangwa se abana b'abatutsi mu nkambi mbere yo gutera baririmba bati u Rwanda ruratugaya ko rutimuka ngo rusange ngo ko ntimuka sinzi kureba ko ntimuka ngo ari amagambo nk'ayo twe tukavuga tuti igikenewe ni ukurebera hamwe uburyo twarubanamo ni iyihe sisitemu twashyiramo ntabwo dukeneye Jean Paul ni iyihe sisitemu twakubaka ku buryo utinya kundengera kubera ingaruka byakugiraho ni ibyo ngibyo niyo sisitemu de raisonnement twe yatujyanye hariya ariko l'atmosphère ntabwo yari itarahagera yenda twagiye kare ariko tuzasubirayo
ugeze rero navuze n'ikibazo kinakomeye kuko kuba niba wanasubirayo kuko bamwe mu bantu bari bayoboye uriya mushinga ni naho byari binatereye ubwoba abantu benshi baje bakavuga ati se ubuheza nguni buvugwamo ni bande kuko urumva abari bari abayobozi b'umushinga bavuga bati aba bantu ntaho bazagera cyangwa ntacyo bazatugezaho kuko ni abaheza nguni kandi ubwabo aribo bari bayoboye umushinga harimo confusion nini cyane kugira ngo umenye koko ababa bateza bananiza uwo mushinga ibyo rero bigatuma wibaza niba koko umugani keretse niba abavuyemo yenda mugana aribo bari barateje imikorere mibi igateza n'ubwo buheza nguni kuko ntabwo ari kenshi cyane wakumva nkawe Masozera ukarega ishyaka amahoro ukarega misconduct ukarega ibintu bibi ahubwo wajya uri defender cyangwa se wajya urivuga ibigwi byaryo ariko kumva ari we wajya kurirega ibintu bibi urirega misconduct urirega imikorere mibi urirega extremisme icyo gihe bibaye bizana confusion hanze cyane kuko nari mbizi neza ko ari mwene data ndetse na Charlotte bari bo bayobozi biriya organization ya RBB ariko ni nabo banayireze ndetse bagize uruhare mu kuyishinga ni ibintu rero birimo amayobera yenda bizasobanuka mu migihe kiri imbere kuko wowe wari wanavuyemo bajya kubivuga sinavuga ngo uvuge yindi cyabibateye ariko sinanshinja RBB iyi extremisme kuko ntabwo nyizi njye sinayibayemo ariko nibura ba nyir'ubwite bayishinze nibo bavuze bati iyo organization niy'abaheza nguni njye bikanshobera no kubona abakuru aribo babivuga ariko nk'uko twabitinzeho gatoya yenda kuruta uko twakubitindaho ni uko abaye umunyamuryango wayo nabivugiye kuko i Rwanda harimo ibintu bisa nk'aho harimo kongera kwiyubaka cyangwa se kwishakisha harimo extremisme zagiye zigaragara mu gihugu mbere no muri FPR cyane cyane ariko no hanze ku mbuga nkoranyambaga mu bantu bo muri opposition aho zaragaragaye noneho hakubitiramo n'icyo kintu iyo timing yo kugira ngo na RBB nayo itanga amatangazo nk'ariya byose usanga bizana confusion noneho bikanongera kushimangira cya kintu cy'uko bishoboka koko ari naho ngira ngo tunasoreze ko bishoboka koko ko unity yenda hari nubwo gena irwanya mu buryo bwanjye cyangwa se ubwiyunge yenda koko burakenewe wowe urebye imyitwarire ukareba iyi mikorere byaba hanze mu gihugu cyangwa imbere urabona ko avenir ejo hazaza h'u Rwanda kubijyanye n'imibanire y'abanyarwanda uhereye no kuri izo opportunity twagize haba muri RBB ari no muri FPR yayoboye ubutegetsi ndavuga ko yenda RBB ntabwo iri kimwe mu kintu cyashyizemo amashyirahamwe menshi cyane none nta mpungenge bigutera wowe ko ahazaza he h'u Rwanda kubijyanye n'imibanire y'abanyarwanda uhereye kuri ibyo umaze kubona haba hateye impungenge masozera dusoreza kuri iyo ngingo
uranyumva
yego ndakumva
gewe muri ya Rwanda hakari bigeze kuvuga ngo mu Rwanda fa nka uvuga ko arebyiri urwo hanze no nurwo abari hanze n'abari mu n'abari imbere gembo na byose dutekereza kimwe ni vazi kominika uburwayi buri muri imbere tuba tufite no hanze vice versa ndebye ibyo mu Rwanda imbere na bitandukanya gato n'ibi byo kuvuga ngo za Arabibi n'ibindi kandi numva ko iyo uyoboye igihugu lo minimum ni ukureba inyungu za buri munyarwanda niyo yakabaye moteri yawe niyo yakabaye impamvu y'ibyo ukora byose muri icyo gihe ufite izo nshingano RBB ubu nabivuga ntibazantera amabuye hari ikosa rimwe twakoze ni ukuvuga ngo ubwo ni mu myumvire yanjye n'abo dukorana mu ishyaka iyo ufashe example iyo wubatse ishyaka na bagenzi bawe mukaryita runana mamureba igihugu muri rusange niko twe tubyumva hari ibyo muba mwiteguye kurekura yenda hari n'ibindi mushyiraho veto hari na gahunda muvuga muti dutsinze n'ibi twakora ariko mureba igihugu muri rusange n'abene igihugu iyo iyo ushyizeho NGO ufite ingingo imwe yenda ariyo ikuri ku mutima gusa uvuga uti ndaharanira uburenganzira bw'umugore wapfushe k'umugabo n'urugero ntanze ukaba uri aho ngaho ikijya ku ruhande kikaba kitagendanye nawe za bitize z'abapolitisiye bashobora no kumvikana badafata ibyemezo bipfuye mu nyungu rusange iyo bagiye hamwe ukumva utabyumva nk'uko muri South Africa hari abantu bageze ubwo batekereza ko Mandela ari umugambanyi ko ariho aseringa uti so njyewe rero nta bwoba mfite bw'uko u Rwanda rutazabaho kuko u Rwanda rurenzeje nawe twebwe turi kuriyemo twanyuzemo ubuhunzi iki ubwicanyi you name it turi produiza abariho bakuru uyu munsi ni produi abakuru uyu munsi ni produi y'ibiriho ikosa twe dukora nuko dushaka gufata frustration zacu z'ejo hashize tukazimurira imbere noneho uyu munsi tukaba turi mu 2021 wareba intambara turwana ukabona twasubiye 5-9 turiho turarwana nka wuzukuru ba Runari na Parmehutu cyangwa se
ugasanga twashinze ibirindiro muri Kiganduka cyangwa hari urwo urwa 94 n'iminsi yakurikiyeho n'ushaka uhere uhere icyenda ya mbere ukwakira hari urwo ubu tutarenga ahubwo dusibanira kujyamo ibyo byose rero ni ukuvuga ngo karebana mu maso twihishe inyuma yo kuvuga ngo amateka yacu ni mabi amateka si mabi amateka ntabwo aba mabi ahubwo wavuga ngo ababi ni abayakoze ese hari icyo twahindura ese hari sisiteme ibyo rero njyewe mporana icyizere ko nitutabishobora nka generasiyo yacu turi imbere bagomba kubikora naho ubundi nibidakorwa u Rwanda ntiruzabaho hariho failed state tuzi nuko bimeze uyu munsi ntushobora gufata abana bariho barangiza universite abana babonye sisiteme ya FPR kuva muri primaire ariyo bazi gusa ngo babwire ngo indwara u Rwanda rurwaye nemere nti ntabwo bikunda bazakubwira ko indwara u Rwanda rurwaye ifite izina kandi bari kubwira nuko rero ibyo ni urugendo tugomba gukora twarukora u Rwanda rukabaho tutarukora uko bigenda turabizi tuzongera tubunga igikuta kandi bizaba bibaye bwa gatatu ndumva ari ibyo inama waruvuze uti dusoza rero jye numva mu byo twakora nk'icyifuzo ni ukoroherana no gusaba inema y'ubwenge hanyuma ntitwirebeho cyane ibyo byombi zazatubera urumuri rudufasha gutambuka muri uyu mwijima kandi urahari Jean Paul nidukomeza mu nzira turimo nabwo kandi rwa rwobo ruradutegereje ruracyasamye kandi ikirimo turakizi n'imiborogo n'amarira menshi n'impfubyi n'abapfakazi kaba ari akaga abana bagutse ku mpfubyi nabo basiga impfubyi kaba ari akaga umuntu wari uzi ko yahungutse atashye 94 azongera agahunga kaba ari akaga umuntu warwanye kugira ngo tahe yumva ko umwana urwanira muri Congo agomba kurwana nkawe byanze bikunze azarwana ibyo byose ni ibintu twakemura kandi ukabaho nanjye nkabaho urakoze Jean Paul
ni wowe nshimiye cyane Masozera Etienne wakoze gutanga uyu mwanya wawe kuri radio Iteme kuri ikiganiro cy'ingenzi cyane cyane ko biriho bitwereka yuko ari n'ibiganiro bikwiriye kuzahoraho cyane ko buriya nubwo twari twaratekereje ko dufite umugambi duhuje umwe wo kurwanya Kigali ariko ko hari ibintu koko bikwiriye kubanza gutekerezwaho mbere yuko yenda tujya no muri mu mujyo umwe kubera ko usanga za division zishobora kudindiza division hagati interne zishobora kudindiza na progress y'ikigambiriwe wakoze cyane kandi ndiza nkashidikanya ko tuzasubira ubwo unyemerere nzongere ngutumire ikindi gihe biturutse yenda na reaction y'ibi bitekerezo niba ngombwa yenda tuzabona n'abandi bashaka kubigira mu ruhare ndagushimiye ubwire ibihe byiza ubwo naho ubutaha
Jean Paul reka ngira akantu nongeraho Jean Paul
yego
hari aho hari uti muri uru rugamba turwana na Kigali n'ibiki njye numva tugize amahirwe ibi tuvuga yenda byabona nabe nubwo nta cyizere mbifitemo ariko bibayeho na Kigali kinjira hari byinshi hari imiborogo n'amaraso twakura mu nzira kandi mu nyungu z'abariho urakoze Jean Paul
urakoze cyane ubwo rero naho ubutaha yari Masozera Etienne umuyobozi w'ishyaka Amahoro People's Congress waganiriye kuri byinshi ariko twibanda kuri division ndiye nafite umwe n'abanyarwanda byaba ari ari misrepresentation ahubwo ku bidutanya ugereranyije ko ari byo byinshi twagiye tugarukaho cyane tuzasubira rero mu bihe bitaha wakoze cyane ugira ibihe byiza ikiganiro twa dufitanye na Masozera Etienne tukaba tugisoreje aha ngaha ngira ngo nsoze ku matangazo magufi y'iki kiganiro ndahera ku byo ku itangazo ry'ibiganiro ariko mbere yuko nsoza nako njya ku itangazo ry'ibiganiro bizaba muri weekend ndeka mbanze hari itangazo Shire Kamana yari yanditse rijyanye na n'iriyafungwa ry'akataraganya biriya bintu byabaye kuri ku banyapolitiki bafunzwe harimo abanyapolitiki bakora mu ishyaka Dalfa umurinzi riyowe na Madame Victoire Ingabire hari itangazo runana ryanditse rese umukono na Ashire ndasoma mu magambo magufi yende itangazo ryose muraribona ku mbuga nkoranyambaga yavuga ko rukwamagana ifungwa ry'abanyarwanda baharanira uburenganzira bwabo ngo n'abanyarwanda bari impinduka ahke rwamaganya imikorere mibi ya leta ya FPR aho inzego z'ubutegetsi zose zikomeza gukoreshwa mu nyungu z'umuntu ndetse n'agatsiko kayoboye u Rwanda bafunga bakanabuza uburenganzira abanyarwanda twamaganye byimazeyo ifungwa ry'abanyapolitiki abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange hanyuma uburenganzira n'ubwisanzure bw'abahabwa n'itegeko nshinga tukaba tumenyesha yuko leta y'u Rwanda gukomeza iyi mikorere ihungabanya umutekano n'udendezo n'uburenganzira rusange bw'abanyarwanda bizagira ingaruka zikomeye kuko bitazakomeza abanyarwanda bazakomeza kureba mabi abakorerwa buri munsi rero biri bintu bikubiye mu itangazo Ashire yashyizeho umukono byakorewe Ottawa tariki 14 ukwakira 2021 bekangaruke ku yandi matangazo andi matangazo ya nareba ibiganiro bizaca kuri radio Iteme muri iki cyumweru cyangwa se muri iyi weekend musibo ejo hari ikiganiro cya tuganire ni ikiganiro n'ubusanzwe musanzwe mukurikirana buri wa gatandatu samedi ku masaha ya kumanywa ntabwo kiba amasaha ya nijoro nkatwe ntabwo nk'iki biganiro by'umunsi cyangwa igihe niki ntimuzagishakireho amasaha nimugoroba ikiganiro kizaba saa 9 za Ottawa zaba ari saa 3 mu Rwanda azaba ndetse mu Rwanda no hafi no mu bihugu byinshi mu Burayi mu Bugande azaba ari saa 4 za nijoro ubwo ni Bugande na East Africa hari ikiganiro kandi ku cyumweru icyo ni ikiganiro cy'ubumuntu mu bantu nacyo ndumva gifite kizaba nako giteguwe kizaba amasaha ya saa 6 n'igice nk'uko bisanzwe mu gahunda zindi yenda muzakomeza kuzimenyesha ariko ibiganiro byombi ari tuganire irahari kuri uyu wa gatandatu ndetse n'ubumuntu mu bantu ku cyumweru mugira ibihe byiza rero ababanye natwe muri ikiganiro mwese nagira ngo nongere mbashimire ndetse mukomeze mwagirwe na gahunda za radio Iteme ikiganiro cyari uyu munsi ndetse nkaba nakibanyemo na sinzi volume ndumva yananiye nkaba nakibanyemo na Masozera Etienne mwakoze kudukurikira mwakoze kubana natwe tuzongera mu ubutaha mu bindi biganiro byacu. Okay.
kamara ninde wakirenga gizabo bangana nindu bona mahari hari inzira nyayo Shut up in her, but I didn't do